Amazina yanjye nitwa Kabutono, nkaba nazanye n'umuvandimwe wanjye kugira ngo tugirane ikiganiro ngendeye ku byo mbona bitewe n'ibihe twagiye tubamo bya Jenoside yabaye mu Rwanda muri 1994.
Murakoze, nitwa Uwamariya Victoire, abandi umuturanyi Manoa akaba yifuje kugira ngo anzane tuganire.
Jenoside yabaye mu Rwanda muri 1994 yasize imibereho mibi cyane mu Banyarwanda, cyane cyane urubyiruko. Nagiye rero nibaza ibibazo byinshi ngendeye ku ihungabana mbona mu rubyiruko rigaragara mu byo bakora, mu byo bavuga no mu bibabaho. Kimwe muri ibyo bibazo ngira ngo mpere ko niki. Muri iki gihugu akenshi nko ku ishuri cyangwa se no mu buzima busanzwe mbona hari nk'abana bagira ihungabana. Nkibaza niba biterwa, nibaza impamvu yabyo, kuko icyo gihe abo bana ntabwo bari bariho. Ariko njyewe icyo ntekereza ni uko umuntu agira ihungabana bitewe n'ibyo yanyuzemo cyangwa se n'ibyo abona. Kw'abo bana muri icyo gihe Jenoside iba muri 1994, ku batari bariho, ese byaba biterwa n'iki?
Yego, nibyo, ihungabana. Ubundi ubusanzwe ikibazo mbajije ni cyiza, kuko yatubona abana batoya bagira ihungabana ndetse bakagira n'amarangamutima kubera bya Jenoside, cyane cyane iyo tugeze mu gihe cyo kwibuka cya cyumweru cy'icyunamo. Ihungabana muri rusange rishobora gutangira umuntu akiremwa. Iyo umuntu aremwa ku munsi wa mbere agisamwa, ashobora kugira iryo hungabana akiri mu nda kubera ibyabaye kuri mama we, bikamukoraho, bikamwafekta. Nanone ikindi kintu gishobora gutuma abo bana bakiri batoya, yenda nkawe ufite imyaka 20, Jenoside yabaye ifite imyaka 4 hafi 5, kandi ujya ubona bo mungana bari bakiri batoya, hari ababibonye ari batoya. Nanone ikindi kibitera, hari ibiganiro abantu bakuru baganira, hari ibyo bumva, hari ibyo ababonye bakiri batoya, hari ibiganiro bicaho ku mateleviziyo abana bagiye babibona by'intambara. Ngira ngo ibyo byose iyo bigiye bijya mu mwana atanasobanukiwe neza, akabona abantu nko mu mafilimi abantu bicana cyangwa abantu bakavuga ibintu byabaye ubwo atarabibonye we ari kubyumva, ntago yibaza impamvu umuntu afata undi akamwica akamuhemukira. Ibyo byose bikazamuka noneho bikarenga na kapasite yo kwakira ibintu, noneho akagira amarangamutima, akagira ihungabana. Ngira ngo ahanini ni icyo ngicyo cyagiye kibitera, kigenda kibiteramo abana bakiri batoya, ibiganiro abantu bakuru baganira, ibitabo, hari ibitabo byinshi, hari iby'umwana abwirwa byabaye ku muryango we, yenda kuri bakuru be, byabaye kuri ba nyina wabo, byabaye kuri ba nyirarume, kuri ba nyirasenge, kuri ba nyirakuru, akabwirwa ati dore nyogokuru yishwe gutya, byamugendekeye gutya, abantu twari duturanye dore hariya byari bimeze gutya, buriya amazu barayasenye. Yabihuza n'ibyo abona mu mafilimi, yabihuza n'ibyo asoma, noneho akumva ntabwo ari kubyumva, kapasite yo kubyakira ikamurenga, ntahita asobanukirwa neza ukuntu ibintu byabaye. Kandi abona abantu baseka, abona abantu bakundanye, akavuga ati birashoboka ko uyu muturanyi wanjye ashobora kuza akaba yampemukira, akaba yanyica. Ahanini ni icyo gituma abana bahamuka bagira ihungabana mu mashuri.
Ikindi kibazo nibaza
ariko uranyuzwe, nta kindi kibazo wambazaho kuri icyo cya mbere, kugira ngo niba utabyumvishe neza mbigusobanurire neza ubyumve, ubone n'uko uzajya ubasha no gufasha n'abandi bana bafite ibyo bibazo.
Ndumva ibisobanuro umpaye ndumva bihagije, nta kindi narenza. Iyo ndebye nko muri u Rwanda turimo, akenshi usanga ahanini harimo nk'imiryango itishoboye, harimo nk'ubukene, n'abana ugasanga mu kwiga ntibabonye nka minerivare yo kwiga. Ahanini njye nibaza ko byaba biterwa n'ibihe twanyuzemo bya jenoside. Ese na kera buriya byabagaho? Njye ngira kwibaza nk'ikibazo kimeze gutyo, niba na kera harabagaho ibintu bimeze gutyo.
Urakoze. Ubukene ni ikibazo cyahozeho, n'imiryango ifite ibibazo yahozeho, ariko nyuma y'intambara byariyongereye. Ariko reka mvuge mbere wasangaga n'ubundi hari imiryango y'ubukene cyane, ugasanga ubukene burahari, ariko kubera ko abantu bari bagifatanya inzangano zitari zaba nyinshi, ugasanga ari uburyo abantu bagiye bafatanya. Njya nibuka nk'iyo umwana yatsindiraga amashuri, umuryango warafatanyaga ukamushakira minerivare, cyangwa se niyo habaga habaye ibirori umuntu atishoboye, amakwe, abantu ukabona baraterateranya miryango. Mu bukene bwabagaho, ariko bari bafite uburyo abantu bitwara mu miryango, mu baturanyi, mu muremo, mu mirenge. Ariko noneho aho intambara iziye, hajeho ikintu cy'urwikekwe ku buryo umuntu aba nyamwigendaho, kandi abantu barashize. Ugasanga aba abandi bahuraga bagafatanya, ugasanga ku musozi abantu basigaye ari babiri, ugasanga gufatanya ntibyoroshye, kandi noneho ugasanga ni incike, ugasanga nta muryango, ugasanga abantu ni banyakamwe. Ngira ngo ubukene bwa mbere y'intambara niho butandukaniye n'ubw'iki gihe. Ubw'iki gihe kuko abantu hajemo iby'urwikekwe, kavuga ati ugasanga abantu ni bakeya ku musozi, gutyo ugasanga nyine abantu ntabwo bari bafite ubwuzu bwo gufatanya. Ureba ko yenda hagiye haba amaporogaramu amwe n'amwe akangurira abantu ubumwe n'ubwiyunge, yenda nk'ubu ngubu ubona usanga abantu batangiye kumva ko gufashanya ari ngombwa, kubera ibyo bagiye bari kugenda bigishwa gufashanya, gukundana, kubona umuntu ukamubona nk'umuntu, ntumubone ko ari ubwoko n'ubu, ntubone ko aturuka naha, ntubone ko ukamubona nk'umuntu ukamufasha. Ngira ngo ubu ngubu abantu barimo baratangira kongera kwiyubaka, bashakisha ikintu cyagabanya ubukene. Ubukene bwo ntabwo bwabura kubaho mu miryango imwe n'imwe, cyangwa imiryango yose, umuryango nyarwanda. Ariko bigenda bigabanuka, 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 bitewe uko abantu bagenda babana n'ibyo bagenda babona.
Arakoze umama. Nagira ngo nk'uko umwana yabajije ikibazo, wenda yatangiye avuga ibijyanye n'ihungabana n'uko aribona nyuma y'intambara na jenoside muri 1994, kandi mugeze mu kibazo cyiza, ikibazo cy'ubukene. Mbese birashoboka ko muri bimwe bituma abana bahungabana uno munsi n'icy'ubukene cyaba kirimo muri ibyo abana bakaba bahungabana cyangwa bagaragaza ibikorwa by'ihungabana, ibimenyetso, kubera ibibazo by'ubukene, wenda bikaba bifite aho bihuriye n'ibyabaye by'intambara na jenoside no gusenya umuryango nyarwanda. Nagira ngo mufite ibisobanuro natwe mubimwongerereho, kugira ngo nazajya abona abana bafite ihungabana arebe n'ibimenyetso, agire n'aho amenya abishakira imvo n'imvano yabyo.
Nibyo, ku ihungabana ry'abana ndetse n'abantu bakuru, ubukene nabwo bufitemo uruhare runini. Kubera ko hari nk'igihe umuntu yibuka nk'ibyaratunze intambara itari yaba, akaba yaratunze, akaba yarafite ibintu, ariko kubera intambara, kubera jenoside yabaye mu gihugu, ugasanga ibintu byose byagushizeho. Noneho umwana akavuga ati iwacu twari dufite ibintu, twari dutunze, none ndaburara, ndabwirirwa, simbona minerivare, simbona amafaranga y'ishuri, ndajya ku ishuri ntariye, na imyenda yancikiyeho. Ugasanga icyo nacyo kiri mu bintu biprovoka, bizamura amarangamutima, ugasanga ni ikintu bizamura imbamutima bimutera ihungabana. Ntabwo ari abana gusa, n'abantu bakuru. Nk'umuntu wari wifite ukabona ari gusaba, ari kuba, ntabwo bimworohera kubyumva, kuba ibintu yarabyambuwe, kuba ibintu yarabinyazwe na jenoside, bakamwicira bamufashaga amaboko. Ubundi abantu, abavandimwe, inshuti ni amaboko. Mu Kinyarwanda twe tubita ko ari amaboko, kuko iyo ufite abantu, iyo ufite inshuti, uba ufite ibintu. Icyo gihe abantu kera barafatanyaga, ariko kugira ngo uzajya gutakira ntawe uriho, ibyo nabyo bikaba byatuma abantu bagira ihungabana. Nanone ikindi, umuntu abantu bahera mu gahinda, ugasanga nta morale, nta kuraje yo gukora bafite, ugasanga ntago bari gukanguka ngo bakore. Agavuga ati ibyo nari ntunze, n'ubundi nari mbifite, n'ubundi ni hahandi. Umuntu akaguma muri ibyo mu gahinda, mu mibabaro, ntakure, ntashakisha imirimo, ugaterekana icyari, n'ubundi ibyo nari ntunze, nari mbifite byaragiye, nabyo bikazana ihungabana.
Ngendeye kuri ibyo bisobanuro mumpaye ku bijyanye n'ihungabana, nkanjye nko mu bushobozi buke mfite nk'umunyeshuri, ese hari icyo nafasha nka mugenzi wanjye mbonye afite ikibazo cy'ihungabana, nabigenza?
Urakoze, hari ibintu byinshi wakora. Iyo umuntu afite ikibazo cy'ihungabana, iyo wabimenye, kuko no kubimenya nabyo ni indi ntambwe, hari abagira ihungabana bakabana naryo bakarihisha, ariko ukajya ubona yenda arikunze, ukajya ubona ntakunda kuvuga, icyo gihe uramusanga ukamuganiriza ukamwitaho ukamugira inshuti akabona ko atari wenyine. Hari n'undi ushaka kubona agahora arira. Hari igihe bishobora kukurenga ukavuga uti ibyo ntabwo nabishobora kuko ihungabana burya hari ababa barabyigiye bafasha kwihungabana, ukaba wagenda ukamujyana akwemereye ukamujyana ku muntu ushinzwe ibibazo by'abafite ihungabana akaba yamugira inama kubajyanama bihungabana. Hari ibintu byinshi bamufasha cyangwa se abona ari ikibazo cy'ubukene ufite uko ubona biri guterwa n'ubukene kuko nta kaya afite yo kwandikamo kuko uniforme ye yashaje. Ubishoboye no kugarura wa muco twari dufite indangagaciro yacu yo gufashanya kwitanaho ukareba aho wamukorera ubuvugizi ubishoboye kugira amaso abona ubabaye, kugira amaso abona ufite agahinda, kugira amaso abona uvuga uti uriya nshobora kumukorera iki. Yandangagaciro yacu yo gufatanya tugakora cyangwa tugafasha n'abandi kutarebera ibintu ukavuga uti uriya ni akazi ke na oya. Kumva ufite umutima ufasha, kumva ufite umutima wo kumwumva, icyo ni igikorwa gikomeye kumwumva no kumva ufite uwo mutima uvuga uturi arababaye nakora iki. Icya mbere ngira ngo igisubizo cya mbere cyo ni ukubanza nawe ukabyumva kumva ko ari icyo wamumarira bikakujyamo, ibindi bigenda buhoro iyo ubonye bikurenze wifashisha abafite ubundi bushobozi cyangwa ukabana mukorera ubuvugizi haba mu kigo haba ku bandi bana mwigana ubona bashobora kuba mwakwishyira hamwe mukaba mwamugurira ikayi. Ni byinshi umuntu yakora buhoro. Icya mbere ni ukubanza kubyiyumvamo.
Iyo ndebye nk'ubuzima nagiye nkuriramo nsanga akenshi ntabwo nagiye ngira nk'umuntu mba hafi ngo abe yangira inama cyangwa se ngo mfashe nko mu myigire yanjye, mbese icyo nkeneye cyose ngo mpite mubaza nti mpiki ngiki gira gutya. Ariko nanone iyo ndebye nko mu myitwarire nko ku ishuri akenshi usanga nk'abana baba bafite nk'ababyeyi babo babaha icyo bakeneye cyose, akenshi usanga imyitwarire yabo itari myiza. Njye ngira kwibaza niba wenda impamvu ari uko baba bafite ababyeyi icyo bakeneye bakibaha, mbese nibaza impamvu ibitera nkayoberwa sinshobore gusobanukirwa impamvu yabyo. Abanagiye muri mwasobanurira muri make.
Ikibazo cya mbere wabajije wambwiye ngo mu buzima bwawe ntiwigeze ubona umuntu ukwitaho kuva uri umwana. Ariko nanjye nkakubaza, wigeze wumva hari umuntu ufitiye urukundo uvuga uti uriya muntu ushobora kumusanga?
Narabigize.
Byagenze gute?
Nagize, urabona hari nk'ukuntu umuntu aba ari umwana noneho ukumva hari nk'ikintu kikurimo wabaza nk'umuntu, ariko bitewe ashobora kuba ari nk'umuturanyi hari ukuntu uba umufata ntubashe kuba wakwisanzura ngo ube wamwegera ngo umubaze nk'ikibazo ufite. Hagati aho bikaba nko gupfukiranwa ntube, mbese ntiwisanzure ngo ube, hakabaho nko gutinya ntube wamwegera. Ibyo nabyo byambayeho.
Wagerageje kumwegera ariko ugezeyo umva ntago ubashije kumubwira neza.
Hakabaho nkumva mfite intego yo kuba nagenda nkamubaza ariko muri njye nkagira ikintu cyo gutinya.
Ese wumva icyo kintu cyo gutinya cyariterwaga n'iki?
ahanini ikintu cyo gutinya biterwa n'ukuntu ububanye n'umuntu, mbese urabona nk'ukuntu umuntu mukuru n'umwana habamo ikintu cyo gufata nk'umuntu, ukamufata nk'umuntu mukuru ntube wamubwira ibyo wishakiye byose. Mbese bisaba ngo umuntu mube mubana uzi imico ye ku buryo wamubwira ikibazo cyawe wisanzuye, nawe akaba yumva kuko ko igisubizo ari buguhe kiri bukunyure.
Muri make ngira ngo nibyo bintu byo gutinya biterwa n'ukuntu umuntu aba yarabayeho. Ni izo ngaruka zose nyine z'ibyo twaciyemo. Hari ubuzima bugukomereye wabayemo, uri umwana ubukuriramo, ukura ubona nta ukumva, yenda bitewe no mu rugo iwanyu wavuka, bitewe n'amateka yawe ahari, noneho ubikuriramo wumva ko nta ukumva. Ariko buriya ugerageje ukafunguka ukamubwira ukareba, bikakunanira wavuze, wamwegereye. Ubundi nicyo cyarangaga ababyeyi ba kera n'abana, nuko umwana umubyeyi yahanaga umwana, n'umwana akabona akavuga ati runaka n'umubyeyi, aricyo yamfasha, aricyo yamarira. Ariko kubera uko babaga barakuze, ariko ubu ngubu abana bakura batinya abantu kubera ibyabaye n'amateka umuntu aba yaraciyemo. Yenda yarakuze nta umwumva, yarakuze ari imfubyi, ugakura ubona ibintu byose ari wowe wirebaho, n'uwo wakabwiye yenda ubwo yenda niyo yabuze ikintu cyakubereye inzitizi bariyeri, yenda ari uwo wabwiye ukabona ntabyitayeho, ukumva ko n'abandi bose ari uko. Ariko buriya ugerageze urebe umuntu umubwire, kandi nibwira ko ntago yakumva niyo atagira icyo akumarira kindi ariko mwaganira, noneho ibyo ngibyo bikurimo akaba yakugira inama no kugumana ibintu urya nabyo bituma byagutera ihungabana, ariko iyo bisohotse bishobora kugufasha.
Kimwe mu bituma abantu bafite ibibazo by'ihungabana ni ukubisangira n'abandi, kubiganira no kubivuga, hanyuma ibyo umuntu afite imbere muri we akabishora bikajya hanze. Nifuza ko mwagira umwana inama yuko yatoranya cyangwa yuko yahitamo umuntu yazajya abasha kwifungurira no kubwira ibibazo afite, kuko nk'uko yabajije ikibazo mu Kinyarwanda baravuga ngo ikinyoni kinini ukibona aho urinda, ibyo abona yabyiyentereshejeho cyane kubera ko nawe ari muri icyo kigero cy'abandi bana bameze nkawe. Avuga ati nakuze nta muntu mbona nasanga ngo ngire icyo mbwira, ndetse mwamufasha mumugira inama y'uburyo yatoranya umuntu no kumumenya uwo azajya abasha kwifunguriraho, nibura ngo agire icyo amumarira mu bijyanye n'ubuzima bwe, mu bijyanye n'imibereho ye ya buri munsi.
Murakoze. Kugira ngo tugere ku gisubizo, nanjye hari utubazo nshaka kumubaza. Aho utuye, aho uba, mu muryango ubona hari ababyeyi babana n'abandi bana, cyangwa babasha no kuganira n'abandi bana? Hari ababyeyi ujya ubona baganiriza abandi bana bafite ikibazo nk'icyawe, cyangwa hari abandi bantu ubona bafite ikibazo nk'icyawe aho utuye?
Aho ntuye barahari, ndetse no ku ishuri hari amakarabu ajya haba, ukabona hari nk'abantu tugira bashobora kugira nk'abana bafite ihungabana bakabagira nk'inama mu buzima busanzwe.
None nk'abana basanga abo bantu bakabagira inama, ubona bo barabaciye iki? Ubona barabahisemo bahereye kuki? Ubona ba
njyewe iyo ndebye akenshi keretse nko ku ishuri nk'umuntu ajya nko muri club imeze gutyo, ariko ngiye ndebye nk'abana bahitamo nk'umuntu ubagira inama, ahanini nkeka ko ari nk'umwana uba warakuze na wa muntu hari icyo amuziho, wenda se ajya nko mu rugo iwabo kenshi bafite uko bakorana, mbese bigatuma naho ahera ko amwisanzuraho. Nkeka ko hanini ariyo mpamvu umuntu ahitamo umuntu umugira inama, abona kuko ko hari icyo ari bumumarire ku kibazo afite.
None wowe umuntu wakumva wa ushobora nko kugufasha akakugira inama, n'ubu ufite izihe karite, ubu ufite ubona ari umuntu waba umeze gute?
Umuntu wamfasha nko ku kibazo naba mfite,
ukabasha kumwifungurira ukamubwira, byaba ngombwa ukarira ukamubwira byose kugira ngo abe yagufasha, abe yakorienta mu mwafatanya kurebera hamwe uburyo mwakemura ikibazo.
Ubundi abantu tuba dutandukanye, ariko hari ubwo ureba umuntu ukavuga uti ibyo byose uyu muntu namwegera nkamubwira ikibazo cyanjye. Uretse ko akenshi usanga nk'umuntu nk'ibintu bijya bitera umuntu kutabwira umuntu ikibazo cye, ahanini bituruka nko kuvuga uti nimvuga ikibazo cyanjye uwo nkibwiye azabibwira abandi, icyo nacyo kijya kiba ikibazo. Ahanini nk'umuntu wangira inama ni umuntu mbonamo nyine ko namubwira ikibazo cyanjye, ntagire undi muntu abibwira. Kuko biba bigoranye kureba nko mu mutwe muntu ukavuga uti uyu nguyu yavuga ibintu yagira gute, ariko uko umuntu agenda uko umuntu mubona ibyo akora wamuhitamo muri ubwo buryo.
Ese araba ujya ubona?
Njya mbabona.
Ese wumva washobora kuba wagenda ukaba wabegera ukababwira? Ni iki kikubuza kuba wagenda kandi ubabona kandi wumva ukeneye umuntu kuganirira ibyawe?
Gusa ni ukuvuga muraza kunsobanura neza nyine mungire inama nk'ukuntu nakwegera nk'umuntu akaba yangira inama, kuko hanini nicyo kibazo njya ngira cyo kuba namwisanzura nkabona aho mpera, noneho abo umuntu wanjye najya mubaza ibibazo mfite.
Ni byiza ko deja uba wabanje uwo muntu uba wamubonye ushobora kwegera, ikibazo kikaba gisigaye uko uwumva utinye utari kubasha kuhita umwaborodo umugeraho. Ni byiza gutinyuka. Ni byiza gutinyuka. Hari ijambo rijya rivuga, hari bavuga ngo ikintu kibi kibaho ni ubwoba, ubumuga bwa mbere bubaho ni ubwoba. Ugomba niba ubona ari umuntu wagufasha koko ukabona uko kukawuri kumubona, genda umwegere umubwire we gutinya, umusange umwegere umubwire nta mpamvu yo kugira ubwoba, kandi ubona ari umuntu ushobora kugera gute nawe wibonamo. Icyakora cy'ubona ari umuntu utibonamo ufite impungenge za zindi zose wagiye uvuga twagiye tubona, nta mpamvu yo kugenda kugira ngo utazabasha kuvuga ibintu byawe byose byumva bikubabaje, icyo wumva yagufasha. Tinyuka ugende umwegere muri ayo makarabu ujyemo yo ku ishuri ryo mu biganiro, n'umuntu musanga umwegere utinyuke we kugira ubwoba. Kandi nanone ikintu cya mbere cyiza cyanshimishije ni uko ubwawe wumva ko ugomba gusohora ibikurimo ukaba wagira umuntu ubibwira. abantu benshi babana n'ibibazo kubera ko bavuga ntacyo bivuze, ntacyo bimbwiye, nta ndabivuga se mbivugira iki, nta kibazo, bashije guceceka nkabyihorera. Ariko iyo ufite ihungabana ukabana nabyo, ufite ibibazo, ushobora kutarira nko kwa kundi tujya tubibona cyangwa ngo ugire ibindi. Ariko bishobora guhingukira ahandi, ukabona umuntu arwaye umutwe uhora udakira, ukabona ufite uburwayi bwo mu nda budakira, ukabona ibyo nabyo ugomba kubimenya, ukabona ufite uburwayi butari gukira kandi wajya kwa muganga bakabubura. Ni ukuvuga ngo ni bya bibazo biba biri kwishakira inzira yo gusohoka, uhanze kubisohora, wanze gushaka umuntu, wanze kugera umuntu ngo abikubwire, ubimubwire, mubiganireho, umubwire uti mfite iki ngiki, niba unariro urire aguhoze. Icyo gihe nubigumana bizashaka kandi inzira yo gusohoka, niko bigenda. Ibyo biruzura, byamara kuzura bishaka ahandi, ukabona umuntu yarwaye ibiheri, ukabona umuntu yarwaye indwara, akaba agashaka indwara arwaye bakayibura, ari gutaka umutwe, ari gutaka mu nda, ari gutaka ukuboko, ari gutaka ukuguru. Ibibazo biri gushaka aho bisohokera, shaka aho ubwira ubisohore, agufashe, uwo nguwo uri kubona kandi uramufite, uramuzi, sibyo? Wimutinya, musange, kandi nzi neza ko azagufasha.
Murakoze kuri ibyo bisobanuro. Hari icyo muvuzemo cyo kurwara umutwe, kuko nanjye byajyaga bimbaho kubera ibibazo byinshi, kandi mu by'ukuri nkabona njyewe ntagira icyo nishoborera ngo mbe nabikemura, nkanaceceka singire n'uwo mbibwira. Murakoze kumpa ibisobanuro, kandi nanjye mbijeje yuko nzagerageza gushaka umuntu najya mbwira. Ariko hakaba hari ni kubera ko nagize akanya ko kuba nashobora kuvuga ibimbamo cyangwa se n'ibibazo njya ngira, hakaba hari n'ikindi nababaza. Njyewe ubundi mfite intego yo kuba nakwiga nkarangiza amashuri yanjye, ariko nk'iyo ndebye nk'ubuzima nagiye nyuramo, kwiga bigorana nka Minerva ribura, ahanini nabyo bijya binsha intege, nkajya ngira no gutekereza yuko nibyo ntekereza nyine gahunda mfite ntazayigeraho. Ubwo rero mukaba mwangira inama, ese ni igiki nakora kugira ngo njye mbona yuko njye ngira no kwizera Imana, nkavuga nti Imana izabimfashamo, bizakunda. Ariko noneho nareba nk'ubuzima uko bumeze, nabyo bigashaka kunsha intege, nkaba nagira ngo mube mwampa nk'icyo na mbese nk'ibitekerezo byanjye, kugira ngo njye mpora numva ntekereza yuko gahunda mfite zizageraho nta kibazo.
None se Noa, iyo urebye ubuzima bwawe bwa mbere, yenda intambara yabaye ufite imyaka 4 usatira 5, hari ibyo wibuka na mbere y'intambara hari ibyo wibuka, sibyo? Ndagira ngo tumaze turebe ubwo buzima bwawe icyo gihe kugeza uyu munsi, ubona bimeze gute? Byibuke urebe ubuzima bwawe mbere, ese bugenda buba bubi cyangwa bugenda hari agahira ngo umbwire.
Iyo ndebye ubuzima bwanjye, aho namenye ubwenge, ubwo ni nko kuva ku myaka 5 kugeza aho ngeze. Ariko iyo ndebye uko ibihe bigenda bihinduka n'uko nkura niga, akenshi mbona hari ikintu kigenda gihindukaho cyiza, ndetse mbona ko ari cyiza kugeza uyu munsi.
None si ibyo ntacyo byakubwira?
Hari icyo bimbwira, ni naho nkura icyizere yuko nshobora kuzavamo umuntu nanjye nkagira icyo nigezaho.
Nanjye rero ndumva nta kindi icyo nakubwira ni ukuvuga ngo wewe haranira haranira kubaho reka ibyakubayeho bye kukugarura inyuma nubwo tugomba kubyibuka ahubwo iyo kubyibuka biduha imbaraga zo kugira ngo tubashe kugera imbere bye kugukura bigusubiza inyuma ngo wongere usubire muri bya bindi wabaye ahubwo uko amateka yatubayeho reka atwigishe sibyo tujye imbere ibyo bintu byakubayeho ahubwo bigupushing bigusunike bigusunike kugira ngo ubone ko nibye imbere ari byiza byari kuba ari ikibazo ubona bigenda bimanuka biba bibi ubwo bizamuka bigenda biba byiza ngira ngo ibyo nibyo byiringira nk'uko ubifite kandi ukomeze ubigire nk'uko uvuze ngo wizere Imana yakuvanye hahandi hari ibyo bajya bavuga ngo naryarindi ryarakeye n'irindi rizacya sibyo wowe kore reba imbere gusa kandi ukore kandi ugire icyizere cy'ubuzima busaza
umwana abashije ikibazo cyiza abagisha inama akavuga ati mbese mwangira iyihe nama kugira ngo mve mu buzima bwo kwiheba gucika intege kubona ntabasha kugera kure ariko kandi hari ibintu byinshi abamo hari umuryango abamo hari ishuri abamo hari itorero aho asengera hari yemwe n'urubyiruko ruri aho atuye n'abaturanyi mu bijyanye no gukuraho biriya by'intege nke mwamugira inama y'imibereho n'imibanire n'abandi ndetse no mu byo akora by'amasomo ye kugira ngo nibura bizatume agira aho agera nk'uko mwamubwiye ko imbere ari heza mukamugira n'inama ijyanye n'imikorere ndetse n'imibanire ye n'abandi sibyo Nowa
ni byiza angiriye inama
nk'uko Bernard atubwiye hari aho uba hari ku ishuri hari umuryango ubamo yenda ndahera kuha ako ku ishuri kuko ku ishuri ni umara amasaha menshi mu buzima busanzwe yenda reka tuvuye mu by'amasomo hari amaclub aba ku ishuri ryanyu avuga ku by'ubuzima hari ibiganiro bijya bitangwa ku ishuri ryanyu hari amaclub ya antisida hari club ya sociotherapie hari n'andi maclub menshi y'umwe n'ubwiyunge ngira ngo aho ngaho niho umuntu yigira ubuzima ntago wambwira ngo ushaka ubuzima bwiza kandi utari kwirinda sida ibyo byo ntago bishoboka uracyari muto uracyari urubyiruko ugomba kumenya ibintu byose bituma wirinda sida n'ibindi byose bishobora kukwicira ubuzima ntago wambwira ngo urashaka ubuzima bwiza buri imbere ujye mu madroge kubera ko mfite ibibazo kubera ko reka nkwitabi reka ujye mu madroge reka ujye mu nzoga kugira ngo ibibazo bishire ibyo ngibyo nta kintu kimwe byakumarira ngira ngo ku mashuri agihari amaclub agenda abivugaho n'uburyo bwo kubana n'abantu n'uburyo bwo kwiyakira yenda nko muri sociotherapie uburyo bwo kwiyunga uburyo bwo kuba mu kibazo kandi ukakibamo kandi ukagisohokamo neza ngira ngo yenda ibyo ni ku ishuri yenda mu buzima busanzwe ndetse ibyo ngira ngo ibyo byose ni nabyo bigaruka bikagera mu miryango tujya tubona abana aho abantu batuye harimo abana biyandarika nk'uko ibyo twabivuze bajya mu bagore banywa ibiyobyabwenge icyo nacyo ugomba kugitonaho konti ukavuga ngo ubuzima bwanjye n'ubuzima bwanjye ukavuga ngo nkeneye ubuzima bwiza nkeneye kuzagera kuri iki ngiki ni ukuvuga ngo bifite ugomba bikugomba kugira ita ntabwo ugomba kubivuga gusa hari ibyo ugomba guheraho n'umwatro n'ujya mu byo byabwenge uyu munsi mu myaka iri imbere bisaba bimeze gute ntacyo uzabasha kwigezaho yindi ibyo ngibyo ni muzima busanzwe mu ishuri uravuga uti ngiye nshaka kwiga yenda niyo minerval yabonye yabonetse igoranye ariko shikama wike ugira intumbero mu buzima kura ufite intumbero we gukora uvuga ati dakora buracya cyangwa ntago buri buki oya gira gahunda gira intumbero uvuga uti ngiye nshaka kuzagera kuri iki ngiki ubi intwari uvuga uti ngiye nshaka kuzaba intwari mu kintu kiniki ugira intumbero ugira icyo ushingiraho ugire bimwe wanga ugire bimwe wirinda ugire bimwe uhagararaho ushikame siko bimeze no kugira ngo ubuzima bwawe n'ubwawe ni wowe ugomba kuba umurongo ngenderwaho ni wowe ugomba kubaha gahunda nta wundi uzaza kubwira ngo Noah wowe ugomba ubuzima bwawe ugomba kubugenza gutya na gutya oya ubuzima bwawe n'ubwawe ni wowe ugomba kugorienta aho ushaka ko bujya ni wowe wumvuza umugabo ushaka kuzaba umugabo ukagira icyo ufasha umuryango wawe uhuye n'ibibazo bikomeye ukagira icyo ufasha abavandimwe bawe ugomba kugira intumbero ukagira intumbero ukagira hari n'ikindi kintu wavuze yenda uburyo wabanye n'imiryango yawe nta ufite ubwira kandi ufite abavandimwe ni ukuvuga ngo harimo conflict ariko ibyo ngibyo nibikaguheza inyuma ujye uharanira kandi ujye uharanira icyiza mu buzima ineza uyisanga imbere uko byagenda kose ntuzigere uvuga uti kubera ko uyu muntu nagomba kumubwira ntanyumve ngiye kumwitura icyo kintu ntuzakigira mu mutima wawe ntacyo uzageraho ntuzagerageze na rimwe kuvuga ngo nshaka kwitura umuntu runaka kuko mu mateka y'ahantu hose n'ibyabaye hose umuntu wese ugerageza kwitura ntajya agira umugisha wowe ujye uhora uvuga uti icyiza njyewe ni uko uwankoreye nabi uwangiriye nabi njyewe icyo nshaka ni uko ngomba kujya imbere kandi nkazamufasha nkazamwereka ko njyewe ibyo ngibyo ntageze mbe agaciro ugahora uvuga uti iyaba intego yanjye nari nyigezeho ngira icyo nkora icyo nicyo kiranga umugabo kandi icyo kizagufasha kugera ku ntego yawe hari niba
murakoze kubw'ibisobanuro mumpaye kuko nabyo ndi kumva hari icyo byagabanya nko kuko nari meze gusa ni na byiza ko umuntu agira uwabwira nk'ibibazo afite ariko hari nk'ikindi njya mbona ugasanga hari nk'inkuru njya numva ugasanga nk'abana bafatwa ku ngufu ngiyo ntekereje nteka ko ahanini bituruka nko ku bihe twanyuzemo nk'umwana akaba nta bushobozi afite ahanini kuko akenshi usanga nk'abantu bafata abana ku ngufu bafite utuntu babashukisha amwereka ko afite nk'amafaranga menshi noneho bigatuma yaba amufata ku ngufu ese ubwo biterwa n'iki nibaza kera se ubwo habagaho nk'uko abantu bashuka kuko nkeka ko abantu ba kera mbere ya jenoside ibaho abantu ba kera babaga ahanini bihagije mu butunzi nta kibazo bafite ku buryo umwana yavuga ngo nkeneye iki umuntu aje kunshuka nkibaza kera ubwo byarabagaho ko habaho nko gufatwa ku ngufu muri ubwo buryo ese nk'abo bantu bafata abana ku ngufu kwa kenshi baba bafite n'abadamu babo cyangwa se bafite nk'abagabo byaba biterwa n'iki mba mwasobanurira nabyo njya ngira impungenge zabyo
urakoze Noah ngira ngo icyo kibazo ukimbajije hari abo wigeze ubona hari abo ujya ubona bakorerwa ibyo bintu cyangwa ni ukubyumva
ahanini ndabyumva numva nk'ari nk'abantu bafunze bazira ko bafashe bafashe nk'abana ku ngufu. Yani ndabyumva ntago nge ndagira nk'uwo mbona ari gufata nk'undi kumwe.
Urakoze. Yenda ntitwavuga ngo na kera ntago byabagaho. Na mbere y'intambara byabagaho, aho abantu bakuru bafataga abana ku ngufu. Noneho reka twigarukire yenda nyuma y'intambara, niho tubibona cyane, ni naho imibare minini yagiye izamuka igaragaza ko abantu bakuru bari kugenda bafata abana ku ngufu, yaba ari abagore bafata abana b'abahungu, yaba ari abagabo bafata abana b'abakobwa. Ariko umubare munini cyane ugaragara ni uw'abagabo bafata abana b'abakobwa. Urabona ko mu Rwanda hari imfubyi nyinshi cyane zidafite epfo na ruguru. Noneho kubera umwana w'imfubyi umugabo akamufatirana nk'uko wabivuze, akamufatirana akavuga ngo kubera ko ukeneye iki n'iki, uragikeneye, ukeneye kwiga, ukeneye minerivare, nawe banza ukore bino. Ugasanga abantu babaye ibikoko nyine, nuko nta gaciro baha umwana. Ndetse nawe ugera ugasanga n'abana bato barafatwa ku ngufu. Harimo nabyo ingaruka za jenoside. Ibintu byose biba byarabaye ku muntu akagera aho ngaho akaba nk'igikoko, ugasanga ubwenge bwe ntabwo bugikora neza, bwarahindutse. Hari byinshi byagiyemo ubusikoroshikoma nyine, hari ibikubamo. Noneho bikaba byakorienta, ukavuga uti igisubizo nshobora kukibonera hariya. We akumva ko ariho agiye kubonera igisubizo, atitaye ku ngaruka, atitaye ku kiwe, akagenda kubera ko ibibazo byose afite mu mutwe we ari aho ngaho biri kumuganisha. Nuko ariko cyane cyane impamvu byiyongereye ni ukubera imfubyi nyinshi ziri mu gihugu, abantu bakuru bakabafatirana. N'ingaruka nyine za jenoside, ingaruka za jenoside zinakomeye, zikomeye mu muryango nyarwanda. Amategeko arabahana ariko abagaragara ni bake. Hari abikorerwa bitagaragara, n'abanyarwanda baracyafite umuco wo kubibona ntibabivuge, wa muco wo kuvuga ngo tutiteranya. Baravuga ngo iki, nimbivuga biragenda gute, ndateranya imiryango, bakabifunga nyine bikagumira aho ngaho. Ariko buhoro buhoro no gukangurira abantu kubivuga no kuvuga ngo wibihishira, niba umwana wawe yafashwe yewe umwana yafashwe na nyirarume, umwana w'umukobwa yafashwe na nyirarume. None se nyina wabo azajya mushiki we azajya kumufungisha se? Azavuga ati reka. Ariko nuko leta igenda ikora sensibilisation y'amaorganisation atandukanye, leta iri kubishyiramo ingufu, abantu bazagenda batinyuka kubivuga. Kandi noneho no kubivuga ni ugukira, nacyo ni ikindi gikomere kiba kiyongera ku cyo umuntu aba asanganywe. Ariko buriya hari igihe umuntu kizagera abana bakajya babivuga, bakajya banabyanga, kubera ko habayeho ibiganiro, abana habayeho kuganirizwa bakamenya uburenganzira bwabo.
Murakoze kubw'ibisobanuro mumpaye, hari byinshi nari mfiteho impungenge ariko mwagiye mumbwiraho kandi mukanampumuriza. Nanjye hari ingamba mfashe, nk'uko nanjye mfite intego y'uko nazagira aho ngera nkavamo umuntu nanjye nkaba nafasha n'abandi mu buryo bugaragara. Nkaba mbashimira kubw'ibisobanuro mumpaye, kandi mwigeze no kungira inama mumbwira ko nashaka n'umuntu nzajya ngerageza kubwira ibibazo mfite, nkaba mbemerera yuko nabyo ngiye kubikora. Mwakoze.
Hari ikindi kibazo wambajije ntagushubije, nshaka kugusubiza. Wambwiye ngo mwirebye ku ishuri ubona abana bafite ababyeyi aribo bitwara nabi aribo bajya muri ibyo nuko baba bifite cyane
ntabwo numva neza ikibongera ntunyumve neza nakibajije
wagira ngo ngusobanurire ku ishuri ryanyu usanga abana bafite ababyeyi cyangwa abana bafite uburyo bwo kubona ibintu aribo ba bimeze gute so kingero kinsoneza
yabajije ngo iyo arebye ubundi muri rusange bakagombye kuba bafite imyitwarire mibi n'abadafite abo basanga abadafite ababarera abadafite ababyeyi abadafite uburyo bwubufasha n'ibibafasha ariko we iyo arebye asanga akenshi abana bagira imyitwarire mibi ari abafite ababyeyi kandi akenshi banafite n'ibintu n'ubushobozi ati mbese byabiterwa n'iki kugira ngo abana bitware gutyo kandi ntacyo babuze
murakoze ahari ngira ngo ntabwo ari abana bafite ababyeyi gusa ahubwo hari impamvu imwe ibitera gira ngo hari impamvu imwe ibitera ni ukuvuga ngo umwana aba yarakuze nubwo yitwa ngo afite ababyeyi ariko ababyeyi batabana nawe ubona nko kuri iki gihe ababyeyi basiga abana mu ngo bakajya mu kazi ahandi bakajya mu mashuri umwana akaba aho ngaho akibana ndetse n'umuturanyi kera ubwo abaturanyi iyo umubyeyi wabaga adahari umuturanyi yabaga ari umubyeyi yabaga ari ijisho ry'umuryango wahakora ikibi umubyeyi agafata umunyafu akagukubita ariko umwana w'iki gihe ntakwemerera abantu babaye ba nyamwigendaho kwa kundi ko kutabona igihe cyo kubana n'ababyeyi umwana akura ajya aho ashaka akora ibyo ashaka ndetse akanabihisha ababyeyi agakora ibintu akabihisha ababyeyi ni kimwe na wa wundi nawe w'imfubyi ubona ibintu ariko nta mujyanama afite noneho ugasanga ntago umwana ari kubasha neza kwibona muri sosiyete kubaransa ubuzima ariho n'ibyo afite nibyo abona n'inshuti none ugasanga byose bimuhuriyeho nta kapasite afite yo kubibaransa nta kapasite afite yo kubirobanura byose bikamwira ugasanga mu banyurumujyi arimo mu basambana arimo mu batishuri arimo ahantu hose akibona kubera ko nta kadoroma y'umuryango yagize nta kadoroma y'abaturanyi yagize nta kadoroma y'umuryango afite nicyo kibazo yari ngo kibitera murakoze ngira ngo Nowa wakoze cyane nanjye byamfashije ikiganiro twagiranye cyanyibukije nanjye ibintu byinshi ariko numvise inezerewe kuko twaganiriye wisanzuye ni ukuri nanezerewe kandi nanjye nigiyemo sibyo nubwo ari byo wize nanjye nize pe wakoze Imana iguhe umugisha
mwakoze rero Nowa na Victoire kubwo guhura no kuganira nibwira ko bitari ubwa nyuma ahubwo ari intangiriro yo kugira ngo muzakomeze kuganira ubaze ibibazo unagisha n'inama kandi nabo bagufasha nk'ababyeyi mwakoze rero